Assalamu alaikum heɗitittoɓe radio hosere on jaɓɓama min getti on ɗuɗɗum ha Syria espace féminin. Espace féminin ɗo wolwana en, ɗo fistana en, ɗo ɓesdana en dow haala jonde saare, wato andugo no wona, andugo noy goɗɗo joɗirto, e andugo ko waɗa. E ngam majum ɗum ƴami saaro en, ɓikkoyji meɗen, enen man en fu meɗen, si lowen juuɗe meɗen ha nder tasawo meɗen, bana nasara wiyata mettre la main dans la pâte. Majum to Allah muñi en bolwan hande do hala kajal hakkunde e nawliraabe en don gondi hande ha do be on biete do Saliu Naibi gondo ha dengi do kanko bo o gorko kajowo masin o fistanan en hande sedda do hala kajal hakkunde e nawliraabe en maran be on biete do bo Habiba Alaji Tukur kanko bo o dada sarejo o yidi be sadirmaji irin nandi ban dido gala hala kajal chaka nawlirabe o wolwanan en sedda do hala majum. Bawo man Imam Julurde College Sabil El Fala El Khair kanko bo o wiyan en galjia dina Islam noy wi do hala kajal hakkunde e nawlirabe. Tata en hande ha cabin technique min don gondi be on biete do Maxino kanko on i anta en boutonji ujineje kanko on wellanta en gimi beldi beldi e ha realisation min don gondi be on biete do Mubarak Adamu ha coordination David Baya e ha micro de présentation bako wowa dum min biete do Anima Hawa. Ko puɗɗen Syria meɗen tema a taskaki mo'itine batal maɗa do temeɗɗe joyi toɓɓe joyi méga hertz la radio qui réinvente l'avenir.
Ko keɓɗa woni tema wa heɓai na tema
Dalu, dalu, dalu,
dalu, dalu,
dalu,
dalu,
dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, dalu, d
lortake ha do plateau en keditake gimol gol e hidde pudden siria meden kedite e rayu bibbe wuro do hala kajal hakunde e nawlirabe.
To un jour to mi nawli ko kam mi laran ko gorko warata du to do wannam o do wannam bana joro wannam nawli o do wannam nawli ko je n'ai même pas de problème ça fait même moins de travailler le nawli rabe la o wada kalkal o yida be gotel mais ce qui est sûr c'est impossible que o yida be kalkal
a burdindirol ko dum edo do waddan kajal waddanan be hapre ko do fere o bura o do wodugo nayi waddan hunde do o hajal mo heba no wodira to do bo wona o dany ko bikoy tati nay malla o dany ko worbe torok o do ko robe foti be hajindira do man bo o lara bana kanko je mako o lada rajaniya gorko
akunde man do min kam mi foti mi wiyayo dum kajal kajal bo bana bigo jota dada sare a waddi deuxième femme a wimo wayne mi bangan waddu ko sappo a waddi a bangi de a waddi go o fudda kanko bo hatton go dara muskilaji fere o wiya o haban be o nawli ko o wadan do galdo o wadan ni fere o wiya yo yan ha mallum o wiya ya ha mallum o wiya yo se mallum huwana mo heba be wurtina deuxième femme go hunde go bo se waylita lora fayinta gal mako o wiya na deuxième femme don wadi or ko bo kanko yo ya mallum
ko wadi dirta nawliraabe hakkunde mabbe dum bi ha dalila bikkon baba bo wadan bikkon hakkunde bikkon man to jotta kam to baba sodi hunde l'école o hokka bingel goddo fere e fere bo o hebata to hebay do ni alari nawli ko fere kam bernde mako metan yo bo hala pasgo bingel odo pasai o wiya koni ngam dalila dime bingel am kam pasai gam dalila e baba mako so denay mo hunde enten bingel o do kam hebi kujeji do kam alari wa e wadirbe timmi problem kam wadi timmi hakkunde mabbe
ko wadi dirta hakkunde nawlirabe kam la première de chose ala yide taw hakkunde mabbe et la deuxième je chose encore gorko bo foti wadi dirabe yaaka fere a tawan gorko mando o yida goto o hollina goto man yide to hollini goto man yide ro yide man de wanga to de wangi wadi dirabe goto do yaka fere o wada hunde de ko burata o yado wadata ko ha sefene yaka fere don o wadindirabe to debbo je fere do je o yida do o sefinantamo wato boddum debbo je fere bo o sefinantado dum boddum do bo wadindiranbe kanjum wadindirta hakkunde debbo be debbo manga hala man kam dum yide taw yide wadindiranbe e deuxième des choses bo jotta kam kajal bo kajal bo wato wadindirabe ha buri sembe ha be jokra yak fere wadama habre
to gorko to wawai jogugo sare kam kajal kam umman amma to gorko andi jogugo sare kam kajal kam wona ta chaka robe ngam ko o waddi pat ndado wala suudi suudi wala kodi medo ko moy don larana gite mum kam kajal kam waran gal toyna warata amma fere kam o hokkita hore mako gal kote gotel to o waddi hunde fu suudi suudi ha ton on kajal ummata se worbe mar bonuma
yowa en lortake do plateau en keditake rayu bibbe wuro en kedito on biete do Saliu Naibi gorko kajowo masin kanko bo o fistana en ko jayanta kajal hakkunde nawlirabe
kajal kam kajal dun kajal dagingal don kajal bongal dagaki kaje on gada do puddira gal worbe kaje don gada puddira gal rewbe rewbe dum hunde nasiyatonde worbe ma worbe non dum wada e bo to ado haja anda wodi kajal gal nafete wodi kajal bongal nafatama ha bandume ginmi hami andina kajal don ngadana gorkuma ko mari haaje didabo bo lara ngam wada to o wadai non man do kanko bo to o wadai non o haaji ngam koni ngadata dum kam woni wadi kaajal ngal nafataamo amma to o wadi ado wada kanko bo o laari o do wadane do wonete o wadi kaajal nafowal mo do wonete kaajal nafowal ga rewbe gorko bo do ummina fitina hakkunde rewbe majum no dum warete gorko o laara debbo do do wada kaza o yaha o wi'a yo an alaartano kazaaju bo wadan tammina do holli kanko on umminta fitina hakkunde rewbe majum kanjum man do wonete don kaajal nafowal be ngal nafata hakkunde rewbe be worbe man fu kaajal ngal nafata kam bana ko wi'a to a laari o do wada a wadai an bo ado dabbita an kam ngam ha charroyamo o heba an bo keba belna bernde ma do kam bernde welata kanko bo do avansa yeso do lati kaajal ngal nafata ngam kaajal nafowal kam bana mbino mi on do to o laari o wada kanko bo heba gorko bo yerdoromo dede ko wadata man do amma to o laari kaajal man do ngal nafata o do wada ngal kanko dum minta fitina hakkunde man wadan ko hasarri wona ha der man ma to anani fitina kam dum lato to dum hapre to alaami jukka dum fuddani ha jokerli dum lato dum mema balli ha goddo kam to bernde dum metti ho an hunde nawnande goddo de lato dum sarrire fere dum yaman azal fu dum do wada ha kabe nawleji e to dum kanjum lato to kaajal ngal nafata worbe dum mara haaje rewbe kaajotira amma kaajal go ha ngal biangal nane kaajal har nafowal amma an gorko man do wodi ko ngadata an bo dede ha be pamrata bandume to bana jotta o nastante a don wara waddana mo ko o ya wadete to o bo wari nasti o bo bi adum nda ko o do wadate wadanta yam an a wadantami bannina do do jeha do man do kanjum dum waddata lure hakkunde rewbe do bo kanjum en biata yo gorgel nawliji dum man kam dum moptata dum sampitan a hisata bo wato sababu bawo ka ngadata man do bote man wangan a yi'an bote hallende ma man wurtoto ha do man to rewbe man bo wodi wodbe do dabbita gendal bongal wodi wodbe bo dabbitita gendal bongal be nawliko to dume wadi masalan jotta do gorko soda naymo masalan turmiwol o soda ya turmiwol o holla debbo ogo dum gorko go sodanimo na o soulevi problem kanko bo dabbiti problem ha ummo e gorko bo andana ka fu amma kanko on wadi sababji man dede ha dum wada problem e o bo wara nangira o do problem a min kam na min sodi a an na kanko wi anna to dum man do bo dum don ha rewbe to worbe bo don ngada be addilta hakkunde rewbe man be ngidi be banga rewbe dido tato amma be addilta dum wonte addilgo potina rewbe do kalkal to asodani o chodana o to asefnani o chefnana o ha wa balande fu dum don banni man do kanjum be biata addilgo e to a addilay an gorko to ni a addilay an man an umminta fitina hakkunde rewbe maada ngam ko Allah wadan dede fitina jummo hakkunde be dalila a addilaydo e muido ha addila a addilay man do muy debbo muido ha do man ha maaju man do kanyum man o yi'an bote munyal mako to on kangini do har maajum bo kanyum bo tumbernde mako accata nawgo to bana rewbe don ha defa ban ha kizinji mabbe to goto wa'ina yaha do suglani gal gongal fere nawli ko ummo be malla manda jillan dum be magi ha dum wada dum salitina ha lammenga warangam ha to o defi dum nusa gorko bo yi wada cfneji mum boddi waddi e dum man do bo fu dum bondi rewbe ngadata irin dum do man do ha kizinji mabbe o yabo jango kanyum bo wi'a min kam na min wadno manda bannido amma dum o yabo mal oro wadan yam manda do to kanko bo to odo wa'ini o kalkila dum ha wadan gomo kanko bo ha manda man besdanamo kanyum bo ngam ha nusa gorko e do man do na dum kaaje nafoje be ngadata do man do dum konse ngadan mi ha do mabbe o do man na dum kaaje nafowal hala telefon. Hande dunyaji pan garti be telefon ji. Toni debbo jogaki telefon o yotaki debbo. To worbe man bo jotakam tabitini non man. Be fube don be telefon ji. Na dum nyende walande mako. Oho a telefon. Odo yewta be gorko. Hales nauliko. Amma na dum be gorko man o yewtata. Oholla odo yewti da be goriko. Ngam ha nawo nauliko. To dum man do fu dum don der fitina ji majum. Dodo do na dum do fu na der sagitid go kaje nafoje. Dodo do dum nafata. O baba sare o wadda. Wato sefene mako. To waddi sefene wara o artira o hokka ha dada sare ngam sendala nawlum en. To dum man kam baba sare man to ni nawlirabe be ya be gerdaki dum. Andu baba sare kanyum mari ayibe. Ngam ko mu nyende walande mum do to num ha sare kanko bo. Kanko dauranta sare hande kam. Na ngam o dada sare a wartiri sefene ndokkamo o ya o sendana nawliko en. Na non. A wartiri nyende mardo walande mum fu kanyum ndokkata sefene mum har jungo mudum o ya o wado ya be ko o yidi be sefene mako o welnan ngamma o welnata ngamma na ngam dada sare na ngam nawliko to rewbe wotbe bo don nastida be gorko dum nyende walande mako o nastida be goriko e amma anniya mako kam na ngam ha o welna goriko bernde anniya mako ha o jukka nawliko balido har sudum gorko mako wolwa bolide de pandaki jalgo amma o jala ha dum e sagita wato dum jala ha wonna wato dum hola masin ngam dume wadi ha o tonyo nawliko balido ha sudu nana wato jaleede mako do to wolwa seeda non o jala o sawtu o jala to umman do fu dum do wadda der sagitigo sababuji der nawlirago gorko de debbo nasta do jalda be gorko der suudu man do o jala ngam ha o toño oya oya man bo bernde mum yufa kanjum dum do wadda debbo bo ummoto be bernde be seydan esta dum yaha wi'a wulnan ndiyam to wulni ndiyam ha kalkilamo o wurto rufa mo ndiyam guldam yo dum man do fu dum do wadda sababuji der sababu o do kam na dum kajal nafowal go gorko wari tawi problem wadama sei o yewno be dido fu na goto pelata sei yewno da be dido fu nana dume fuddi dibe anda taw pudda wi gobe be kula alla do kanjum artata wi gobe hunde de be gadi do be paddo dum derirabe on derirabe on gadi irin kuje dedo dum man kam sina kulun alla nun na dum hunde wadgo on pat on daybe on fu on derirabe ndokkabe wasueji beldi na pela o accha o na non jogago dum kam kanjum kam se pornabe dido fu kalkal andana o do gaddo ayi be man pela dum do ayi be mudum o bo kanyum bo andina dum irin ko wadata man do bo dum handay wadgo on pat on derrabe do wonete dede ko wasueji di wasoto be kam na wato wurto do onon haango do odo a wurtam sare dum kam fu dum hokkata solution solution kam sina anda no birabe nde ni an hauti be do an heptata ko biataabe ban ko bimi do se kepta andinaabe wato on derdirabe do to ni atawi odo be biete dum dum dada sare a wari annawliko atawi mo ha sare man a taimo be dabbiwa bonga an bo habdu hoy dabbiwa nga bonga kudon do ko nafata ha conseil kam nangam to atawimo man an kam gada yo on potan to yidi o tokke to yidi non do kam mo inta ha gendal ko burata ha gendal kam to atawimo masalan o dun wuwa sare ma ko labbina o dun lota labbina o dun yiwo laba bira an bo banni man to ado wada do kam bira gendal mon yahan kalkal kanko do besda an ba do besda ko besda nan mi worbe kam ko besda nan mi kam hala addilgo to be do addili do be keban wato hunde do mabbe bocho tele mabbe bocho gende mabbe bocho do aranol ko dokkan mi be wasueji kam dalgo hunde non hande wonno kam dikka sukkugo burgel do sukkugo burga diga kesum man do habdu sukku burgel man do ta burga yaaja to ga yaaji ni sukku go man nafata rewbe ko dokkan ni on wasueji to ni gorko mon do wolwana on lesne dande ta njaabe mo be towdum do do kam to on don gada non don be biata yo a don wadana gorko lekki
en keditake on biete do Saliu Naibi o fistanien ko jayanta hakkunde nawlirabe o wolwani en o bezani en bo be wasueji sedda do hala kajal hakkunde nawlirabe kediten on biete do Habiba Alaji Tukur kanko bo o dada sarejo o yidi be sadirmaji irin nandi ban ido o andi ko dum jayanta o andi fitinaji kajal hakkunde e nawlirabe kanko bo ha o bezdana en sedda do hala kajal hakkunde e nawlirabe keditemo
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kajal hakkunde nawlirabe kam horewol man kam munyat didawol bo baba sare kanko addilta sare mako tatabol man bo o lara li safi noy jonde sare mako woni ha dede o addila yimbe sare mako ha bangi rewbe dido si ayna ko woni der sare mada na baba sare iwa yasi warta do huda dala sare na baba sare iwa yasi dala sare jaboromo be kudi be harka kaina banni ta bangi debbo a waddi ma joini ma ha sare ma a tayino goddo kam goddo bo an waddi dum o bo an waddi mo na si kakkilanaabe mbolwanaabe dede ko be pamata ha dede kam be kefen jonde jam ko bingel ko maudo ko moy wada wondi be yimbe on jokkirande weti fu on karkande weti fu on gabotande weti fu be baba sare be dada sare ka hokkata egitation bonga jonde jam wala haton ngam bingel do janga hallende mo gonduda bo do janga tum o do wi'a to in o numi hala o tawa hallende man ha baba sare yo jotta kam debbo man bo o fami an on ma an waddi mo ma a jawido dara sare ma ko hatta mo yawa ko dara sare ma kanko bo o yawo dara sare ma bingel ma yawo dara sare ma ko gonduda ha sare be jawo dara sare bo to berne mu ummake bannido kanyum bo dari o lawan on de weti fo don law law tra der sare kanjum dara sare daga nyende gorko ma wima bangan si ko ja munyal numa boddum hidde ko ha debbo wara do tawa ando do mari munyal ma seda to a rufi gite a lari be dede be ngadi saniji mabbe be in kesan kuma be timmi badima kanko baba sare go o numa o tawa yo wodi ko munyan damo je o watta do fu o wolwanaima de ngadda do fu o wolwanaima o wadi noy to padda wolwa badima o warta to o warti kanko man bo heban hayru ai amma to o wartai ngam debbo gardo go bo wara jalo do mako don hudamo an man ma a bernde ma welata bikkoy mama bernde man welata fu dum warta dugun man warta do baba sare ngurtu a tefoy go dala hebay dala garta sare sare do jokkira ngurtu da hanela bingel bingel jabantama yo na ayi a tefi ko a wawata amma to don aini kuje ma pat dum pan majum an mari dum a mari sare a mari bikkoy kam aina de de ko wodanta e ha keben jonde jam en andi bo Allah bo hadai wad go rewbe dido tato nayo wadi rewbe nayo e amma to don addila be hakkilo do dum paddum yahanan mo der hayru o wurto yasi bo o heban hayru o warti sare bo o heban hayru e amma to addila kana gal ngurtida fu wela korko waddima a yidi mo kam suuno ma fere ma non ende Allah wadai dum bo na wala no goddo jabra fere ma do fere ma amma to gorko non o do ayni bana mbimaami do do ayni debbo mako do wala kajal sargatamo kajal debbo kam o do yi'a nasta kajal kam donengal tawetengal sedda do kam amma to ayidi mobgo hore ma kam to ayni gal daga date do gal wonnata ko amma to aynaay do aye bakirim an ka bangi debbo huucani debbo tan do ka fu acci do kam kajal go har o haajata do onumata hunde de ka Allah on wadinde jotta kam ko ngatta do yidi jabaago ma ko ngadda o yidi hutaago ko ngadda kuda o huto ngada o wato ngada ni o wada o wurto o dilla bilali safi an gurto o dilla a wolwantama ngarta o wolwantama a wolwantama na a jani hunde duddum kanjum woni sababu kajal ko kajal ka wala nafuda kanko debbo jawmu kajal non ma o wala nafuda o andi ngam tum bernde mako do sukli ha o heba o jula wonde o hebata ha o nyama o hara o hebata ha o lara lisafiji mako o hebata ko nini o watta watu tum o suklani kajal do kanko ma andi kajal ka wala nafuda ha mako gido mabo andi to do yora do andi kajal woni ha mako adon nyama adon yara adon heba badama didi adon suri adon yilota adon yiwa adon jodi be bikkoy ma tawa adon anda e gonda fu bikkoy ma go bo ngara kocha do to wala dabare ma fu be mabbe kajal kam nyaundago man kasi be inde Allah to adon molto dum be inde Allah Allah hoynante kajal ngam kajal maka a jodake a danyi be bikkoy ma kam adon suklani bikkoy ma do kan joni na fuda kajal no adon sukli be bikkoy ma a wadi gorko do ko o watte fu kanko andi be Allah mako adon suklani bikkoy mako tawa yake to bikkoy ma do mauni tawa jotta kanko o wadanno mago Allah hoynani ma dum kanko man ma to bikkon ma mauni be latake be don nafa do o yidi o wartagal ma kadi bo o wudina o yabo be suglu mudo amma to adon nuddini kam kanjum woni nuddingo man do kanjum woni nafuda te nafuda kajal sena nuddingo adon wada inde Allah don molto be hidde ko ni tawa dum patta hauti dum be munyal be nuddingo Allah hoynante dum amma to ado sugli tum tum do tuma anda e gonda julata wonde a nyamata kara a fiiditta ko bagodo a sugli banni non tan ha dara ya Allah haddini dum e gorko kam dole bangan to dum mari haje bango kam o wada go o wada dido o wada tato o wada nayo non gatten gorko bangata amma to ado jodi be nagula boddum do on don narri be bikko jombe yimbe sar do kajal do billatama e amma to on narraido tawa an puddan do problem do tum an do ado subli problem bo ha ma wurtoto tokko ha gardo gobo to lari an no baada do o waro do tokkiti do ko gadata kuda o huda mbolwa o mbolwa bara o bara ngada o wada tawa o bo awa ta hurgo gobo kanko bo amma to ado welni bernde ma on do beli on fu on do bel bel tirnir sare do welani on do on pat kanjo nafuda kajal kam an gorko bo to a wurtake a dilli a warti a tawti rewɓe ma ɗon jewta ɗon jala ɓe ndefanima ɓe gaɗini ɗo tawa andu ɗum hayru ha maɗa yo a wari wurtago ha gorko ma ɗo dilla Allah hokke sa Allah hokke sa ɓe gurtake ɓe dilli Allah hokkumo sa ambo to noyni ta ɗo warta kam a wartidan be belɗum ha garta tawta rewɓe ma ha sare amma a dillai be jam a andi a tawtata jam ha sare ma e an debbo bo nafuda ma ɓe gorko ma ɓangi ɗo a ɗon no ɓe ɓikkotta ton nayo jowon a heɓata lota nde giɗɗa heɓata giwoɗa nde giɗɗa aɗa suklani defurde nde tan amma to ɓe nawla ɗo nawla jaɓi defande mum ɗo defa an bo ñalde man ɗo a lotan lumce ɓikkon ma a lotan a yiwoto a fiɗɗititto a takkan nalle ma deidei ha ɓernde ma seyo gorko ma seyo e amma to feere ma kam nde keɓata gaɗɗaɗi ɓingel ñawgel gel tuuti gel gu'i gel waɗini gel ɗum aɗa suklani ɓe ɓikkon go non a heɓata piɗɗitoɗa yo gorko bo ɗon lara rewɓe ɗo piɗɗitigal yaasi ɓe ɗon mboɗi ha dole o wiya waddan goɗɗo ha sare ni ha o waɗa ɓe ɗiɗo o tawa kadi bo ɗum ɗo manaki kanjum woni nafuda kajal kam deƴƴitiggo
yowa en keɗitake on biyeteɗo Habiba Alaji Tukur o fistani en kanko bo o ɓesdani en seɗɗa dow haala fitinaji dow haala kajal bonngal be kajal kallungal o wolwani en enen bo dow haala kajal hakkunde nawliraɓe keɗiten on biyeteɗo Ibrahima Idrissa Imam julurde collège Sabil El Fala El Khair kanko bo gale jiya dina islam o fistana en seɗɗa dow haala kajal hakkunde nawliraɓe
ت tayib nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ba'd wi ama tembol wana ngaman bo wolwana magal jiha kolara ni kajal en general bi mana dum onte kajal kajal do dum hunde arande man kam dum do mari definition ji duddum bi mana tindinore kajal man duddum der aranum man kam dum soyde mana yid go burego ko don bi adama wo yida o bure dum nanda dum na dum wetake dum ganyandi amma kanjum man kam yid go burego man yo kajal man do dum do wolwana duddum wari annabijo men sallallahu alaihi wasallam wari der hadiseji mako e jawmirawo don haja kajal jawmirawo do no wonata Allah do wanya bi adama jo warana ko Allah cendo harmini to do to en koji gal kajal gal Allah cendo wido Allah cendo yida mana kanyum man do bi adama yedda jawmirawo e to kajal man bo dum naturbi adama jo non Allah cendo wadi ya ke fere kajal man dum do waragal jiha positif e do marabu do waragal negatif bo yuta kam burna kam bol wanten kam fu gal jiha mana negatif ji kajal man di to den kam kajal man do to en koji dum dume kanjum kam mana bi adama jo do o yida o bure kanko man kam to wolwana mani to wodi ko goddo man wadata ni to wodi kanyum man bo do wada ban mako man malla bo o ngakkiti ha majum man do dum wi'e dum kajal o haja ha on man do gal jiha on man kam ta wadata buramo to do dammudum ko bi'eten ha ko larani kajal kam
yetti on duddum imam e on foti on limtana mina sababu kajal hakkunde nawlirabe na
der sababuji ko larata hakkunde nawlirabe man do mi dayino to duddum sedda ha asli en ha ko larani wan annabijo annabi ibrahim alayhi salatu wassalam en andi o wodi teri dirabe dido debbo mako arano kanko wiyete sarra en non bo didabo bo kanko onte hajar sarra to do dum debbo arano mo annabi ibrahim kanyum man tei bawonde be jehi misra lamdo misra man hokki annabi ibrahim hokki sarra to majum man do kordo biete do hajara to sarra to kanko man de hokkaka bingel o hebay bingel annabi ibrahim bo dubi ngadi kanko sarratu man bo dubi ngadi debbe ke bay bingel majum man do o wi annabi ibrahim man hocha kordo mako dokkado majum man do bawo don wada mo ban chulado to annabi ibrahim jabi wakkati majum man allah fondi bo be daydi be hajara go biddo biyetedo isma'il to dum majum man do kam en gi debbo do dum debbo kanko yidani debbo mako majum gori ko annabi ibrahim man do debbo chulado mako man de o yaman dani go en ba kombino den ko artino to en darino definition kajal go dum hoji mo kanko dum eftinimo ha jotta kam kajal man eftinimo ida yigo debbo man der sare o dabbiti her gori ko majum man do annabi ibrahim majum man si dillira hajara man do babal dayingal ha kanko kam o yata mo wata muygo to den kam der kos arana man kam debbo o do daydo o do danyai do kam ko kos wa arana man do ni kam o do ngam o wodi bingel o bo wala do o do hajan mardo mana bikkon en non bo gal jiya hunde non bo to debbo o do o buran o do hunde o bo burata hunde o man do hajan ha o yamajum o do don mari leñol teddugol o bo wala leñol teddugol o majum man bo wi'an fahin kanyum majum man bo hajan o yaman do gam della leñol mudum do dum kosji duddi en gala wakkati lornugo do kaddamudum ha gal jiha mana ardibe en gal jiha dina man wi'ete annabi ibrahim be debbo mum to en dari gal annabi jo men muhammadu sallallahu alaihi wasallam kanyum bo koso en nannobe der rewbe mako man do goto kam to annabi jo do yillo dum man do annabi jo don neba ha mako ha wakkati wat go tour ko larani mana teri dirabe on man do do sigano annabi jo njumri be ko nandi be mudum annabi jo don neba ha mako der aisha be hafsa do be narri kambe man kam to annabi jo wurtake ha teri dirawo man do annabi jo man do be biya dum annabi jo nyami hunde haccunde to dum majum gam annabi jo wanya ko nyamata man do metata nebgo haton do bona dum kosji der kosji haadi majum man don ha der kosji ko larani gal jiha mana kajal majum
na'am ustaz margo kajal dum don mari na fudana
to kajal kajal foti mara nafuda foti mara mana nafuda wala babino den positif kajal don be negatif ji kajal don to goddo hajan nawlum ngam gal jiha kanyum bo oyaman do wada ba odo man wadata majum man do biduni waygo oya do kana den kam kajal wodi nafuda e amma to hajugo o haja mo non ngam kanko majum man bo ta o wada oya bo acca ko wadanno dillani non tullita ba ba oya majum man woni kam den kam na kajal ngal ngal nafuda haja kam ngam ha hokka kayum bo wada ba oya amma oya man bo do lutti kayum man bo ko wadanno majum do kam ngal nafuda amma to oya majum man wadata o yidi oya man acca ko wadanno o haja dum ngam dalila kanyum man kam ko wadata man do acca kam den kam na kajal man gal marata nafuda ha mudum to kajal wadi dum dabbita ha be cendira gorko cendira be oya bako mbinoden ha sarratu be hajara do na sarratu dabbiti hajara kam si sottale smudum goddo don no mar rewbe mum dido o wi'a o kam mi da yigo dum to do dum batte der batte de gorko dole si jabadum jabangam jabana oyamaajum man do dum batte sendirgo be oyamaajum ko wondo be cendiray gal cergal bo na dum wada oyam be cendira sare kam sare la to fere fere gam della kajal man do oyaman wawata luttugo yida do lara oyaman do de ko woni de don mari bingel kan ko wala bingel man do kajal man eftini mo oyaman dayo do dum batte der batte kajal edabul bo dum wadan trouble ha gorko man non bo dum sankita gorko gorko man lato o fere ferejo wona haado gam della kajal o yamaajum man do e yake fere batte kajal man do dum yahadu wada haadum wada dum dabbita war hore bo gam to dum salake ni dum dabbita siriji do kam be kulay alla warta ta kam si siriji nasta der ton o do kam ba o watta do kam to mi don gam sina o dilla do dum batte der batte kallude e to wakkati teri deraabe dido be nasti bo kajal mabbe nasti do kolara ni negatif bo warta ni takam dumejum dum war hore ko onte siri dum war hore gam to nasti ledde ledde baleje ko nandata be mudum man o siroto o yangam dilla kam warta ni takam o sare man donde sankito e gorko man hebata hore mudum do dum der batte kallude ka kajal man watta
masalan nawlirabe ha sare e yummini problem dalila kajal ha dum jayani sababuji goddi ha wakati re man do dum gorko man foti wada heba dum sanja heba ha dum wota har sare mako heba jonde wona jam
aran kam ko gorko watta ha to wakati dido gadi ko larani mum kam gorko ta o jinga aranol kam o deita taw maram asabru munyal o munya o mara bo ko larani be biata adilare o lara ko wi'amaajum man do kan dum gongana dum fewre si o laato o mara mana de irre o deita o war o mara munyal e non non bo o lara toy gonga heedi ko wi'ete maajum man ka taw huura hakkilo maako taw huura bo gikke to dum maajum man do to huwi be maajum man do de ko o lara dum e burata nafgo bato en daari o yaman ban annabi ibrahim kam de na o lari ko dum tammi wadoygo man do na o jabi sawari o yamaajum man do o daytini debbo maajum to e do kam nagal jiha de itid godum annabojo alla amma to baba sare o lari iranda banni do fe o kam ko wawata wad go kam aran kam o mara munyal o lara bo gal toy gonga heedi o lara kam kam ta o lata o hoja jingo ta o jinga o mara mana o tokko gonga e o anda bojo ta kam hakkere mabbe man do fu do mako dum woni droitji mako rewbe man be dido patbe patana mako to don gal jiha man do ta o hoja wuttudu woro o acca woro o yakam ko wodi gonga bo alhali mudum de gal o yato o jingata maju man do jabana o yaman to do man kam to gorko wadi no man do o hoja code part hay go hoja wuttudu woro o acca woro do ka wakkati maju man kam dum heban dum jamna yite wonge fere gam o yaman do wi ayi be bi hala mabbe be jabana ima an kam jakan nane ma wala gonga to amma gorko man to o deiti o huuri munyal o lari adila adilare to woni do foti be majum man do o waawan o hurga ha gal jiha man o numa be hore ma ko nda ha gonga woni e o tokko gonga majum man bo taw o jabana kote gotel man non kot parwa gota non o wi'a kanko kam nda o yato ko wi kam dum kanjum man non gonga bila lartago ko wi'ete man kam kanjum man kam na dum hunde hande ha mudum
imam to goto do tonya no famirta to masalan bana gorko man nyallata sare ko nyallata sare amma tum problem ha sare mako noyno heptata yonda wayne do ka kanko to nyata ma dum premiere fam malla bo deuxième fam malla troisième fam malla naya bo moyjo on to nyata do noyno heptirta dum
to bambino den ha maju man do o wadan ko bi'eten mana lemago aran kam si o heba o lemo taw taw hura biden taw jija hunde man wakkati re man den to dum man do lemago man bo futi wonagal bikkon foti wonangal heddidirabe o do deiti be maju man ne o do jama dum hakkilo hakkilo ngam foti ba biiden do wadan yake fere to be gartini ku problem ka wala to dilli bo problem fudda to yo iranda ban man kam o hura dum be lemare o hura dum bo be judgo wakkati ta o yawra be wakkati el gadgel man do ido juge hunde majum o hito wakkati el man den o lemo hakkilo hakkilo o dabbita e ha mabbe man fu bo o joinabe si o joinabe kambe majum man bo nda hunde ne gattonde do kam miidande o nasihanobe o hollabe lawo latingol gongawol toñange do dum hunde hallunde o wazobe o siftinobe do hala majum be kula Allah cindo to o joinibe ha mudum man do heban wakkati el majum man do wodi ha gongayel kam wurtoto be lemago be hakkilo hakkilo man do yahan wakkati re majum o heban gongagal to heedi
am imam worbe man ma rewbe man foti ngada heba dum sanja heba dum woda heba yo wato jam tabita hakkude nawlirabe
ha man kam societe to ha heba jam tabita hakkunde nawlirabe kam aran kam ba biiden ko moy fu hepta hakke tana mudum islama gal ko laarani dinaaji fu gal luwaaji fu wodi droitji gada bi adama do hiddo ko o te'a do o anda hakkeji gorko do debbo debbo bo anda hakkeji gorko do mudum to hakkeji man do to di aynama kam yama yake fere do soyndi andugo hakkeji man kanjum man dum fe o hunde famarde ni wada hakkunde gorko be debbo dum wada hakkunde nawlirabe soyndi andingo goddo on daga wakkati tegal man gal wadi bawo be teekam moy fu gorko dum si o daro darnde ha o jangina rewbe mako man do hakkeji gorko do debbo be hakkeji debbo do gorko to din man do di andama e moy bo fu hokkita hakkeji mum bo ta gorko tan lara kanyum kam kanyum tan mari hakkeji gorko debbo hokkita dum e gorko bo tala debbo bo tala lara kanyum tan mari hakkeji ni yani moy fu hokkita hakkeji tan mudum man do do kam gotol e didabol bo hiddo ko goddo wada rewbe dido tato kam hani o anda dum e kitaji margo rewbe dido do noy hakkeji man gonata na margo man non mi wodi mi yidi mi wada dido mi yidi wada tato mi yidi wada nayo be jotta kam de Allah dungake debbo wadan dido gorko wadan dido tato nayo do nden kam gal jiha mudum man do gorko man o jama to o jangay o jama biidi wad godido noy hani wad go hakkunde majum noy adil go hakkunde mabbe majum man do to mi mari dido kam noy kaza be kaza watta islam accay dum dina timmiditka ka gatka ka tendan ka en hakkeji fu hakke nawlirabe dum don hakke mana heddidirabe dum don hakke mana gorko be debbo man o jama dum o anda dum to den kam to o wadoy bo wakkati man do o sedey kadi o do siftinorabe o don wazobe do hala majum talata dum hunde wore non ba warti dum alaade tan wodo mari rewbe dilo tato nayo wala ko yalimo be mabbe amma bo jonta kam ko be ngadi bo fu hala mabbe be kaban be ngadan dume do kam naka mako to habdini ko wawada kan ko wiabe ngurte am sare walla bo min kam mi seri to ko nanata be mun gadan do hala fu mi seri dum to kanjum man non kam na dum solution der solution ji gadeteedi ha societe kam jotti do wad godede dido wawan dido wa o wadi dido o yottaaki wad godido o anda o yottaaki wad godido to dum maaju man non gam dumeejum gam o wawata addilgo o wawata maana woingo ha der sare maaju man do gam annabiijo wi en debbo kam dum beccal nanal dede no gal woni maaju man do gal dum hun leli gal ta wi a leltal ni gal yewa to takam no tokkortoda sako neto be ngadi be dido be ngadi be tato be ngadi be nayo dum becce tati lelide to takam ta wi a leltan do yewgo yewgo bo kanjon te sergo to den kam si gorko daro darnde o wallitorobe Allah cenido walla mo ha sare mako man do jogago man ngam na nyamnugo be yarnugo tan wonete ma namar go rewbe kam gal jiha ba mino den do conflit ji gadandi der sare man hakkunde nawliraay man do kanji majum man do dole mako si o watana di hakkilo o siftinorabe be kula Allah cindo kanko bo hula Allah ha do majum
Naam imam en jottira gari Syria meden yeji ndokoton worbe marbe rewbe dido ha tato ma nay e wasuwe dumeni ndokoton nawlirabe heditittobe en ha wakati rende
to aranol der nasihaaji kam nasiha arana kam bi adamaajo dum wala nasiha burdan ka maunugo sina hulgo jawmirawo hulgo Allah cenido kam kan jonte mawdum der nasiyaji bi adama kam gorko be debbo futo be kuli Allah kam be kebi lakkileel mapindeel ballan be ha ngendam mabbe e didabol bo konfli hakkunde gorko be debbo malla hakkunde debbo be debbo do Allah cendo trasani en laabi to wakkati ayi debbo dum fuddi luudgo dum noy gorko wadata to tokkake etape ji mando to o viewli etape ji mando bawigo to luuti ha etape ji majum laabi manni tawa sare man don de welnata to der nasiya arana kam to wodi mana islama wi en to debbo on wodi ko ngida ha mako galludgo ko nandi be mudum man do aran ka wazomo wazu arana do kam duubi kam dede wakkati el kam fado siftinama do wazomo do kam arana e to tokkake baawo don bo o sanjaaki ha wazu bo dum man bo tajomo ha be itte e to dum salake fa en ha tajago mo ha be itte bo wona jonta kam kanyum maju man do fiyanmo wodi piide de islama wadi wodi ko hulnirtamo be mudum man do piide man islama wi tayewa mo yalta bolta laral dede hollatamo ni ayibe nga o wadi to hebaaki dum tatabol man hebaaki do jotta kam si ho yakita dabbita walo mako walo debbo man do hollamo be waloma an bo gorko jotta kam joina wayne do nda ko kabdum be mum kam fu o waylaki to jotta kam noy dabare to be nasiha be majum man do kollimo walojo man wolwanimo o lortake ma do kam jam e to walojo wolwanimo o lortaki bo do kam be bi ragare man dernier balman kam kan jonte ma na cergal ngam tay o waylata ko do kam nasiha arana gorko fu ta o viola etape de islam wi en lawol wazago tajago hayago dabbita walo endo kanji wonte amma burna ha meden worbe kam foto laari do balwara gare kanga wodon mari je fengman do hutinira kam to a wadi nini min kam mi sere tan dilla tan mi baga goddo fere to kanju kam na dum solution kam holla mo don nasihano moni ha wakati nasihato tawa nafata o ya ha etab wadi daba tajago mo bawo don dabbiti go walo en to labi man do kam to tokorake enon non rewbe bo aran majum man kam ba ko binoden aran debbo dum o fama gam dume o teete o do teedo nangam jonta kam kanko kam to yido gam hala fere mako to non to o yi fere mako debbo gorko wadan dida bo dum bo andan o jodorto to be gadi be dido no be no o jodorto be gadi tato islam accana en kanjum man bo dum lawol der labi debbo man aran o janga o mara andal to wodi andal madum do dum wallitan mo do ko yidi wad go kam fu mana islam man lornan mo da kaza be kaza islam wi to dum majum to o mari andal o huli Allah cendo do andal mako man bo o anda bo gorko kam kanyum kam jawmirawo do dungani dum dede ko wadata man do kam na dum rayo mudum labi bango tego man dido tato nayo man do dum lawol gol islam dungani mo to o munya dum o habda be majum man do o wallitoro be Allah inde Allah cenido Allah walla mo muygo do man gam bambino den kajal kam dum natur bi adama do Allah wadi mo o hajan hajugo hangal nafata don hangal nafata bo don gal positif kajal man don gal negatif taw hutna kajal mako do gal negatif ji o hutna kajal mako do gal ko larani positif gal ko yada tabe ko burata nafgomo do be beta dum kajal latingal bongal e debbo man do be biata mota o haja amma taw haja ragal kote negatif gal ko larani wodai tan o haja gal boddum ba ko binoden to o yi idabo mako do wada kaza kanko bo habda no o wo'inirta to o habdi o wo'iniri do wad o yahan kanko majum man bo oya bo besda wo ingo bawdon oya bo besda wo ingo to tawa non man do be do kaajinira ha boddum amma to be do kaajina o do wado do fadda kanko bo ngam o kam ta buramo on kam dikkato dilli acci mo kam den kam do majum man do dum nas lawol man do gol yahan gol jutata yama kanko man kam dum acce waccete do harde
na'am imam min getti on duddum Ibrahim Idrissa be jabago ha jamde radio hosere
na min getti on jaajo dede ko kandin don dum hunde nafore e min getti bo radio hosere be dede ko larani kuje social gam hunde kambe bi ko wolwaka wotata yo dede ko tiide de gadoton man dabbita himbe dede ko burata nafgo ha dede societe mede man do dum hunde handunde to Allah cendo besdudum wallu on do kude modon e non bo Allah cendo tokkitin dum ni dede gam dumejum kimbe ko temere goddo goto en kebi naftorake be dede ko gadoton majum man do dum hunde maunde jamum to hunde bo tonde wolwaka ba ko bino den fulfulde ko wolwaka wotata e non bo hunde fu yidi wolwego yidi wo'itinego onon man bo on gettama Allah cendo yaro dey kude modon man yeso Allah cendo wallu en be bawde mako subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Yowa en keditake Imam Ibrahima Idrissa Imam Julurde College Sabil El Fala El Khair o fistani en o wolwani en o besdani en bo do ko salata chaka nawlirabe do hala kajal hakunde nawlirabe o wi si worbe man be adila to be adila yi chaka mabbe jonde man wodata e robe man bo si be acca to nyare ngam atawa hander sare goto tonyan eto goto do tonya bo dum hallan e ar gorko to adilai bana masalan asodi hunde awaran a hokkarobe majum si moyfu euna dokkadum na bana dabiyaji meden watta fe be gari banni gam respect o bo mitawi be gadata dum be dokka dada sarejo hokka robe ben luttube amma o wi ha dum woda si worbe man be pama adilgo ta be fewa robe ben be acca beya be jabe mbiya aran jo hala fere e jaadi dabo bo be ngewta dum hala fere ha tata bo hala fere do waddan fitina ha der sare malla bo robe man bo be pama bawdo wi'a robe man bo be pama an debbo on tawa adon jogi bikkoi nawlirawo mada e ado jogi bikkoi nawlirawo mada do si joga bikkoi man do hakkunde mada be Allah ta jogiramo berde diddidi ngam nadum bingel mada ngam dum bingel nawlirawo mada jogiramo no hanai bingel do be wi don nafa e himbe fu to a hokki bingel ma nedi bonga bingel man nafete ha yeso fahim bo do mari barjari ha Allah bingel man to wodi o nafete ha yeso yowa en jotti ragare siriya meden en nani ko imamjo Ibrahima Idrisa wi en do hala kajal hakkunde nawlirabe en nani bo ko on bietedo Saliu Naibi be on bietedo Habiba Alaji Tukur kambe bo be fistani en ko be Allah andini be do hala kajal hakkunde nawlirabe ngam be ngidi be sadirmaji irin nandiban dido onon hedititobe radio hosere nango dum boddum amma nango huwa dum buri wodgo tobe radio hosere en jotti ragare siria espace femina équipe wa doftien hande ha cabine technique dum grand maxino ha réalisation Moubarak Adamou ha coordination David Baya et ha micro de présentation bodum min biété do anima Hawa. Assalamu alaikum, see you in the fairy.